Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio, Indos, unasikia dinesikia baby zao. Rabo Ranks, Radio, getting team, the best ever, 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 ever.
Listen.
You can't fit my shoe. Grown up at a blister. 10 out of 10 times 10 me a Khalifa. Pass your bill can go on me talipa 10k kila wiki unacheza jona bands. Unataka bibi, minataka fans. In the GTB sources it looks fans. Nimekuwa kwa scene kama 100 weeks. Album isha drop ni na chat kila week. When you mountain move, mini kwa pick. Na mini koko pick, aye. Tuko outside na tupo onside. Tuki step kwenye wako wana dash onside. Woli dhani uko na bros, doli dhani water slide. Woli dhani, woli dhani ya tit. Water slide. Hawezi slide. Aye, check it. Eating up the pussy, nite safi ko cancer. Straight out the gutter. Wakitu cheki sino na shindo. What's the matter, what's the matter, what's the rata. Ha, what's the matter, what's the rata. Nade kushikwa waste na my trips to the bay. Flies to Montego na uskisi na bae. She don't believe in me, so I keep it one hana. Busy jo kwa street pushing feel like gana. Bang after bang ando kitu nafuatanisha. Ati chinja kako game. Now ready na wadisha Mr. Rins na singoy. Na come where the wreck. Na got no papers but na drop their attention.
Riding in a fresh couple gram on East Kenya, Africa. Ndage mdage tunakana free, tunafika. Ndo jime kana shikushika. We don't give a damn in Africa. So no, no, alala. No, alala. Alala. No, alala. No, alala. Riding in Africa. Deep East Kenya, Africa. Ndage mdage tunakana free, tunafika. Ndo jine kana shikushika. We don't give a damn in Africa. So no.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio, Indos, unasikia nile skuta baby star. Rabo Ranks, Radio, get in tune, the best ever, 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 ever,
wanataka tukukil, wanataka tukukil. Napenka sikeki moche mechiki wapending kani kubot what I feel. Sini ere boss toka East Africa. Wakijua wana kuita area kutuko na jina. Makops wame London ya block wana shoot. Wanataka tuku kill, wanataka tuku kill.
No wahala, the block just ingwala. They call me Chucky Dedo gati Mr. Criminala. But leave them soon na mese wate ni mafala. Nukocha down ni chwa melala. Base ukilala unalaliwa. Wakilaliwa wanalia. Why my G we tulia. Boy dream jina mabio. Don't worry man nagara.
Kama una noti kuna demo menoki. Anakuliza kalko na moti. Kama una noti kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti. Rent uja kanjalandia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila kopi. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bossi. IG ya uwezi cheza loki. Check it this omolo once again. Na ile injili wanapenda. Other than rapo bado ni mwili na jenga. Doba na piga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad man kisiri siri anatengwa. Anomolo fiche nkafiri firi kwa dema. Check yule boy wa chuli chili analengwa. Back up nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mwanda sana mtaki uhuru. Saime baba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President ongeza miaka tano. Anyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti. Rent uja kanjalandia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila kopi. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bossi. IG ya uwezi cheza loki. Dopate views we back in there, you may earn more. Agenge Grammy tungelete wana cancel. Say Kenya ni kapu na reggae ama danso. The conscience ako juu yangwete hapo Sanford. We ball on a budget strictly. Atupendangi bad and sisi. Yoyoleli fanya ni juwe kubag and fit. Free parking the only reason ni ko Garden City. If they charge me na tailgate Mr. Patel. Vibes too, awezi taka beef na cartel. I had to make a choice at the streets of myself. Jumta squeezy my boys wanna snitch na lapel. The new definition of kidungi. Mejipine, wani fundi. When it gangster, uko na kikundi. Shut the fuck up, go lundi.
Rabo Ranks Radio, inile mbaya mzee. With the top zoti.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks Radio, Indos, tunasikia dile skuta dead sao. Rabo
Guys,
Ranks
this is
Radio,
and welcome to Rabo Ranks
the best
Radio.
Ever.
Rabo Ranks Radio.
Kudigi ni kuseti kwa kiti na dai ni kudigi usikie fiti na Daini kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti na takadoba zangu zizoze kainjili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na wapoa ni wavue kanchiri wapoa kujofo mkome dungi mamini mpoa kona tatu mpoa na mpini mpoa na manati mpoa wa mjini kitu wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigida kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama kabel wengine na wapeleka na rata mapoa pet luku diriba ilikuja na jacket juu ya maduya nishama da sachet na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukufin maze usikie dhivi na dai ni kuchiu ni kubloka big jina dai tu relax tukidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukufin maze usikie dhivi na dai ni kuchiu ni kubloka big jina dai tu relax tukidishi minji kutuki tuvi fiti kwa kiti kutuki tuvi fiti kwa kiti kutuki tuvi kutuki tuvi kutuki tuvi fiti kwa kiti
Come love the way your body can call me so nice. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life. Yeah, me a loving you in the morning. Same time giving me a money. Call me anytime that you want me. Now you want me.
Pum pum pum, mine pika mije lady. Niku tiki fiti, nicheze nezo jegi. Mweza kipa kita kuta home, my lady. For you, nisha dae, nisha sana kukita.
Wanjiru wedera, ukiulza nataka, unakata. Wanjiru wedera, ukiulza nataka, unakata. Unataka, minataka, niko madi design ya manyata. Low form konyaki cake na kataska. Usiluze nini, mindo master. Meka 12 tunachanganisha madawa, mafala na rizarada na wagawa. Niko maje kuliko magician. Chiki mresha melalisha. Na kini text, lazima tanitisha. Na kitisha, lazima tafikisha. After two, karenge na madame. Pale siboka katenda mashio mabe. Na mandegeza mabe. System na jide
na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie dhivi na dai ni kuchiu ni kubloka big jina dai tu relax tukidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie dhivi na dai ni kuchiu ni kubloka big jina dai tu relax tukidishi minji takudigi tu viviti kwa kiti takudigi tu viviti kwa kiti takudigi tu vi takudigi tu vi takudigi tu vi Mazi huyu dem tam sesa Kill na mavai mtam teka Mr. Tijo mindo body bender Tijo katwe vile unapenda
Si ucheki Skia, skia Cheki denge ale nipigia tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge What a shame best kata likuwa njege Liweke ya matembe akiwa ni malele Cheki denge ale nipigia tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge What a shame best kata likuwa njege Liweke wa matembe akiwa ni malele
Na cheki liki left right Manguna mejibeba Luto hadi kesho naweza kosa kutema Usiwori na bilwe itisha utapewa
Aligia mechingwa reati best ni mapema nimepiga liko kiriba na cheki niko fiti. Na kwa pori ni kidigi manguai kama 50. Alisema na kapuwa na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwiti. Cheki
denge alinipigia denja kisema yoni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaki alikuwa njegi aliweke wa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia denja kisema yoni lele na kati ya madenge.
Tugo nyere, tugo nyere, tugo nyere.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio. Wow.
Unauliza niko wapi niko rurasho. Ini kanairo mindu wa business 254. Mani follow manze kama chiza disciple. Kabara onde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Kaze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile design ya Sauti Sol. Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya la football. Role model wangu manze si ni Brida Law. Niki die Tumblr new press major jo tuna enjoy mpaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro keleleza mkun bado zipasui cho mtu mimi na rank maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi si tuko jibagajat tulienda wapi si tuko jibagajat ai jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jag totoliza tuko wapi si tuko jibagajat eh jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jage jibagajat jibag na jag watauliza tuko wapi si tuko jibagajat
mulango kubwa kuna rumo kichoma polea zima man dawa ya mwezi ni teke ndo ponyo na migu taktiza movie toka mbioto ne kivumbi tukifuate yo kivuli mtu anavunja vifuli hey. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang bang tukiwakisha kwa toja kuna black shang takutachisha istoru nalipisha mitiani koinange wacha fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende naenda kukisleo kameno tatu
jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jag watauliza tuko wapi si tuko jibagajat eh jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jag jibagajat jibag na jag
skia skia na niko ndani ya buka ni kimedi na mashasha jaribu jingani mamani utapata viatu tumepiga ni maklak za kobata warembo wote wananukia koko babasi
kusha mikono kauna ona uko tipsi kusha mikono kama maisha iko fiti
kusha mikono kujamba sito nde hivi
zonala
siku tanona kama nika chizi hata nikikosa leo nda kupata kama kuna ngori itakwa disaster siku mingi jo baby nimekudata wacha sita sita baby come hapa kama unani feel feel wachana na mi, I'm honestly just a humble rapper.
Na hukuwa na T, maina ni na B. Nili wa show, ingoma itawangwata.
Niko ndani ya buka nikimedi na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Na tutu mipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono kaunaona uko tipsi. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano naona kama ni tatizi.
Sio metu duka na uptown, downtown, mashup kila area. Na idai na iwaino inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbiji, ni visa.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Diti, Fina, Supermarket to Bebe kama miracles of Jesus. John Minor, Deka Deka, Massive,
Mzozo, Kazozo,
Tawini, Ogana. Na kwani form ni kiani, kastiana ni membo fulani, aga seti mizani. Tazuka unipati, ura diskosi yani. Predator inosha taxi, rasa na piga mbati. Dishoto jani kaki, stenje misilali. Ndegi anataka ngapi, tresemo liona wapi. Sungoja na kamsahi, na stenje misilali. Ndegi anataka ngapi, tresemo liona wapi. Sungoja na kamsahi. So basi digi dikla, mbichi, kwanda, mbichi, lip gloss, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, kwanda, mbichi, lip gloss, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah,
hey, this fatty fatty unanimanda, mihi dem nina julia takupona, chrome jean aftershots ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey Miss Fatty Fatty, una ni mwanda. Mini dem nina julia takupona. Chrome jean aftershots ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. choma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni badi shati bagi ndani G-string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu waifia lafu bifi.
Mwanda ni na chesi mwakeja. Yudho kuma nasema gamini silalisha. Jumanzi yako fresh, manzi wakishua. Manzi anafanya gamini ataka kumjua. Juni dema metulia na nichupa excess. Maybe menda shule mina ushu game jua. Toto ni ayela kulitiza lioness. Misi pishani kusema yendo social act next. Ay, Toto locks na Madrid. Empress ni mali chocolate kala gredi. Nata ni tiko king queen is ever ready. Nilipoteza ex
wangu mpoa madam my halal. Katoto kapoa katampa lenye maplasa. Pas bigi pas kubwa star shine ya sun. Tumetoka fana bado ni fan do tunakam.
Mimi kako juwa juwa. Nimeshatua already nishajua juwa. Well I can show. Mimi kako juwa juwa. Nimeshatua already nishajua juwa. Well I can show.
Katoto deep na vibe si crime mama ni fine. Na nikicheki time si ni quarter past nine. Sina mind naona yours do you mind niki dry. Mbono na shy guy mini shaku die. Mbele keko saa basi nyuma piko shwari. Nimeku visualize uki waina kiwa lie. Neza rhyme letter zote lakini juu ya time nita rhyme na ka you and I. Hakuna why swali ni why not just try. Give me a dirty wine baby girl suko fine. Neza taka kutemai mama my verified kamams yuko hulai. Wangu mpoa madam my halal. Katoto kapoa katampa lenye maplasa. Pas bigi pas kubwa star shine ya sun. Tumetoka fana bado ni fan do tunakam.
Mimi kako juwa juwa. Nimeshatua already nishajua juwa. Well I can show. Mimi kako juwa juwa. Nimeshatua already nishajua juwa. Well I can show.
I just wanna get your number. Be my lover, oh, I've been one of all the. If you wanna be my number one. If you wanna be my number one. Make me your future man. I don't wanna worry about you. But you know the way to. You have been good to me.
Mira mamhate. I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. Just going to party. Party, party, party. And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu nita shikisha na magoons. Kidogo ni kafegi alafu tutacheza pool. Brother life is good, ha so west kiza. Mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party. Kintafuta buda jua haunipate. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, zungusha, aduga we mkate. So, I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, 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 just going to party, 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 party.
Ndo yu HR ameweza. Na manager tikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na Mpesa. Na bosa yuko hii ofisi tunacheza.
Party.
Lakini bado tutaringa. Nipate huko daro luku na yo nimepiga. Leka na daiva kuzangu atini ya madiva. Sijali rada zake acha kwanza ni take crispa.
Crispa.
Situ kwa majika madafu. Ni Gen Z na millennials rada chafu. Hapa ni opinion eshemote wa dhafu. Juu ni kuwa malo doba ya stana na nduvu. Kakuna rada pa anda bus mami, we kuja tu pole pole niko form South C. Leka ko on, nimempata na majagu skima class rep pia na wako on, asi?
I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, party.
Minus.
Party, just going to party. Party.
Akikuita my dear. Akupe mabia, it's a lie, come here. Unamhurumia, it's a lie, tell my dear. Na unamsikia, it's a lie, tell me ya. Aki man can lie.
sure that I don't know what you're doing. Oh, you wanna talk? Okay, let's talk. Inaonekana unapendanga wenye hawa na masura hapa kule kote kando kila pahali kachurabu. What do you want me to do? You're embarrassing me, you make it hard to be me. Lately I've been thinking about leaving. Cause I know you're cheating. Is it her, is it me, is it them? Pussy boy, you can say my mapema. Is I love something to remember? Is it Brandy or is it Brenda? I think she's just a friend. Unadhani dizalwe. Is I love something to remember? Is it Brandy or is it Brenda?
Sikujua undo mtindo, natoka jiji na pele kwa divipingo. Road trip safi na mimi ndo utingo. Miguju ya dashboard, mkono kwenye fimbo. Cheki chombo, kiko chondro. Pali ya kipak tumi na mpa kionjo. Kafika mali ngome kagoma kidogo. Kwenda kufinya play na una text ya msondro. Uko wapi baby, mini kwa bedi. Lafu pale chini ya metuma picha za jegi. Tick, tack, moyo karibu ni dedi. Simama ni shuke usini sambazia ukedi. Wanaume siku hizi. Na mparagwe na tafuta mahindi. Punguza drama uwe nyesho vipindi. Saya ni chitu kiyembe uko na bibi.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio Hindos. Unasikia dile skuda dili saa. Rabo Ranks, Radio. Get in tune, the best ever.
Story Kwanza hini ngori. Alini show ajai kutana ya before. They wanna nipa do.
Sinangu vujena sinangu. Kwetu mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu. Sinangu vujena sina mda wako, fight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Juzi na sisiri. Tumeshinda
guys,
movies,
this is Selina and welcome to Raborans Radio.
Ndani ya vits, wakiuliza which activity mnadu tunambia which activities. Akiku size ni usherati, size zangwati, size zambati, salimu wanati. Juu this time kahuradi, utasani fuma
party. I'm chasing
party.
My goals, kaufiki bae, you are breaking my goals. I'm chasing my goals, kaufiki bae, you are breaking my goals. I'm chasing my goal, kaufiki bae, you are breaking my balls. I'm chasing my goal.
Mika hika nero ujuangi vidi ipo inakanika uje ya dibreki wa vizuri. Malindi ndi dramatize ata kushinda mhindi mzi.
Sina mda wako fight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu. Sina mgovu tena sina mda wako fight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Mini wangeshi walai. Nafanya shit yangu. Na pull up na mangwai kwa karai. Nafanya shit yangu. Nikondit ni is. Nasikuwa mababi. Nafanya shit yangu. Wangeshi wa manya. Wangeshi wa manyang. Karao kiniona furai. The wife na mutoi wapate staffs die. Walai kesi badai. Labra mini kupeba.
Ama imuje. Ama imuje.
Sina nguvu tena sina mda wako fight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina mda wako fight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Nilishamuaga si struggle. Hii mwaka mimi nafanya shit yangu. Ndugu zana wakimbiza gamchana. Mini siku ndio naingia shift yangu. Wanajimix mimi nina keep calm tu. Uwaga nisu waga imekosa chanjo. Baggy jeans parani za kitambo. Cannabis katu mekosa mipango. Size risky inatoshana na kando. Nina discipline since cheza na cargo. Mrembo anafanya pesa na fambo. Ikiisha wanazogea kando.
Sina nguvu tena sina mda wako fight na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Sina nguvu tena sina mda wako fight na mwanadamu.
Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Yo, drink kwa kichondo minataka. Na medingi after saba. Fred tena niko kajaba. Nishike ni kama graba. Mindo kunga yo loko trapper. Na ulipo nika Osama. Look ni fisa kwenye kifama. Zosa tuna kijama. Donko shoot na boss kwa drill. Na bado flow ni ill. Number 9 ni teka rim. Awezi pata na sip. Na lefu end awezi skip. Ustake kushi chip. Na hama ngote sifo keep.
Yo, wewe mekafi street. Wameka mjeshi ya mtutisa. Kwa shake ya miku sakambichwa. AC wapendangi drugs, vice versa wanazisafirisha. AC alikuwa malines matiwa inagavai kamsafisha. Wawezani na sini kaka unglamu retawezi kata kitu. Gangs, drugs, violence, mini kuna remedy pa ni garden. Rende ni wrong atujali, tumechoma 77x7. Flight tiko landing, tumetoka heaven, mandem usiteveve. Rombota ni ambele, plus mamende, manejera chaveveke. Izika alphabetics, 5 amkeni, masaikadelics. Economy I2wezi, plant yangu stukui na daily. Adikara wakishika pedi, bado mistona, checki merits. Adikara wakikamna heli, bado mistona, checki merits.
Bring kwa kichondo minataka. Na medingi after saba. Friday tena niko kajaba. Zishike ni kama graba. Mindo kunga yo loko trapper. Na wipo ni ka Osama. Look ni kiso kwenye kifama. Kuzo za tuna kijama. Donko shoot na boss kwa drill. Na bado flow ni ill. Number 9 ni teka rim. Awezi pata nasip. Na lefu end awezi skip. Ustake kushi chip. Na hama ngote sifo keep. Wenge meka fistri.
Kasi machine atumia hiyo asi kama freestyle eko basic iduka daytime ni makandi 6 kihit na supply mabangi don't make peace then you don't make sense ni show this year did you make any money wanapumua na news kwa na how many hits bila ficha ya bani mse usi beef na nabafaka chrome nika hujua ya discobot ati anapanga one of the bros jua hii upini ya timu hiyo brokod usipuwe katihu alifanya for weeks na kufata adifoli so what the fuck is 1000 gifts mina 1000 gifts na kufata adifoli. If I get this one, and show them once a 200
cup.
I'm
a study AB. Tell me about your headphones.
Extra. Fine gani kabroski nyela, ande kurola ma London fella. Una hitu wapo anapenda hela, tola ma black man fella. Asibonge kasi member, small picking, cool your temper. Everyday mina chase the paper, my man sini London flavor. Fine gani kabroski nyela, ande kurola ma London fella. Una hitu wapo anapenda hela, tola ma black man fella. Asibonge kasi member, small picking, cool your temper. Everyday mina saka paper, my man sini London flavor.
Life ni bitch ni kama na surface meaning still kwa sana. Easy ends ni H.O.T. kasama. Streets na roll na red bandana. Tuna nail it with no hammer. Crew tuna beba nka tuna hammer. Ma off tuna screw no spanner. Si bitch us cause no drama. Just in case unaocha na trauma. Hii flow wana leak. Na sidai no plumber. Ndiyo tubanje. Hiyo talk lazima yo grama ikweni ya bramba. Kuna time you feel ni mekata tamaa. But near ni kuenda far. Still na bros kwe tane. Tuna check it up. Ni mabiga mtani kipass. Wale wa real IG wana ni tag. Sifanya vi special. Niki hope wa track. Rewind your track. Rewind your track. London flavor. Rewind your track. Rewind your track.
Fanika ni kabronski nyela. Ande kurola ma London fella. Una hit wapo anapenda hela. Tola ma black man fella. Asibonge kasi members. Small picking. Cool your temper. Everyday mina chase the paper. My man sini London flavor.
Tu kwa flow round ipi ya mini mekam na codes. Kuchokoza ni ngori mse ndenga tuko nazo sinalia kani mse. Na bado tunakuja kwa rodi gurumisha watajua kumefu.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio Hindos, unasikia dile skuta dedi saa. Rabo Ranks, Radio, getting team, the best ever.
Tu kwa flow round ipi ya mini mekam na codes. Kuchokoza ni ngori mse ndenga tuko nazo sinalia kani mse. Na bado tunakuja kwa rodi gurumisha watajua kumefujwa. Kuja kuvuruga kwa iproti kumurusha mpaka wahami uko juja. Sai ni sagodi, tulianza na kidogo. Sai ziko fogo kibamba kandaka wia mbogi. Pengine maombi ukenyesha kisogo atasema ni mtoi. Ukipita kwa situ utasikia ma story. Nimerudi motherland, nina form, nina panga plan. Kata simu tuko sai tumeleta gen. Ya masiz na mabro ulitha ni weni better than. Yo, mtoto mafrika bro funga zip. Luku diribo neza piga pig. Ambia mandako mini big fish. Render ni wrong but pia sisi. Zungusha zungusha. Saka maganji chorea wasoro. Kuja kafala geuziwa na zogo. Sai nimefika na dunga magoro.
na nazidi kusakanya monyo.
Chiki kenye nina do my giz giz na bado na move. Chiki kenye wanna do na wabache wa win na bado wa lose. Yo, chill. Victim of myself, nisipochunga nitajipata kwa cell. Victim of yourself, usipochunga utajipata kwa hell. Victim of myself, nisipochunga nitajipata kwa cell. Victim of yourself, usipochunga utajipata kwa hell. Nimejipin, nimekam kukomitin. Lil Miss Goods, nimekam kuran hisin. Nina bada songs kwa shit, nafakwa kwa top 5 ya Rick D. Niko bada than most, watch on my show this same time, you work on repeat. Kwa wanyu wali ni doubt, wambia na kam kutake apologies in person. Watch on any doubt, sayo wako all eyes on me, wana nitupia macho. Ambia hate and tanyorosha, akile tanyofpia kwa makosa. Didier, Drogba, every shot na nukshu na gonga.
Masa dhabi shanti kukleki, lazima ni hitan before ni daddy.
Manage toa, vule vukushia vek mwaju tanza kumedi. Chinese Chandli, na jil jil hadwati. Nasi pol ki Chandli,
ito ya magiz giz.
Chinese Chandli, na
Niko cause na take ya shit man. I've seen and been with women. She's a bad girl, I bore her seat. Over 18, not for children. I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions. I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions. Niko cause na take ya shit man. I've seen and been with women. She's a bad girl, I bore her seat. Over 18, not for children. I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions. I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions. Walalki, walalki, mohan, mchuka kusmama, so naka. I was chilling on the beach, say chingo, goka, west dependa, bila chapa. This ain't shala, si miswa, last taki hati yangu, ikwe black, kama ka. Mziki ni evil, tubala, kaplan toke, surafala, wanadha ni huko ndo naka. Hama nika amneti, asilimia yangu ya makatoon. Woko sure, ama unassume, you walked in, kwa ofisi ya fumes. Meta vitu zingine ya zini ya muse, mad clan. Niko cause na take ya shit man, I've seen and been with women. She's a bad girl, I bore her seat. Over 18, not for children, I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions, I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions. Niko cause na take ya shit man, I've seen and been with women. She's a bad girl, I bore her seat. Over 18, not for children, I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions, I'm bare messless if she's weakened. Yo, look outside, skip conclusions. It was impossible to make a truce. All of those days, out of school, I went for drug test 1 and 2. Anasema jarensa, what will we do? Now we arguing about the issue, napiga casual moja simple. Nangoja ni fail, I look at these people, nkwansha jiona nkoka kitu. So I look with him kibistu, she likes that bunda rabdu siku. Kahuju, just ask the teacher. Kuja mepiga sitru, wako mavitu, staki yote ntakaliku. I'm grab kwa waist and I say my natiko. Now she's afraid that she's even little. Mad clan, niko cause na take ya shit man. I've seen and been with women. She's a bad girl, I bore her seat. Over 18, not for children. I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions. I'm bare messless if she's weakened. Look outside, skip conclusions.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio Indos. Tunasikia dile skuta baby saa Rabo Ranks Radio get in tune, the best ever.
Emergency, mfuko imejamani. Dream ni ya jamani. Noti makamani, mapengwa ntamani. Wani mwede atufanani, atufanani, atufanani. Call 911. Emergency, mfuko imejamani. Dream ni ya jamani. Noti makamani, mapengwa ntamani. When you're at Fanani, at Fanani, at Fanani. When you're at Fanani, you can't compare to Fanani. Rural boys, you roll on me, you rap card me, you ride and see. Chacha slide to B13. Do not smoke to B13. If you want smoke, you never get near for auto sense. I was a kid, to keep pull up a nigga on a dip. And the ladies be biting lips. Really, you want to take a chase or speed. Bro, come, you're gonna shake a dip. 12 o'clock, done, fat, quad strip, done, carry be covered, but not fix. I got things exclusive shits, we got songs exclusive hits. Nothing, I pull up with deadly whips. M-I-I-G-H-D, you better recognize. On a mission, can't samurai. Nikki makes step, my crew, not slide. See, but she sit up and dies. Bro, call 911. Emergency. Mfuko imejamani, drip ni ya jamani. Noti minakamani, mapengwa ntamani. Kweni mwede atufanani, atufanani, atufanani. Call 911, emergency. Mfuko imejamani, drip ni ya jamani. Noti minakamani, mapengwa ntamani. Kweni mwede atufanani, atufanani, atufanani.
When if I let them look alike, atamdema bro tupa right. Show off boy, tupa side, strong of your dog.
I've been waiting for you all day. Where you at?
I hope you miss Muda. He's a labor meeting, copyright eating, paka sasa na catch Uber. Nakuja, ondoa shaka, unachotaka utapata sio moja. Najua vile umenigoja, ushachanga maisie na vioja.
Hey baby, nimechill tu kwa sofa nikimedi na vitu na medi nivenye nimekudedi. Leo kwanza, I was thinking, nikuangushe mzigo ukifika, nika change mind hata simu ukushika. Ukajua ile food nimepika, inaweza kuwa poa kama unaweza harakisha.
Kwa tarifa yako, leo stack soda. Uko fresh na ushaoga, stack sugar zako. Mwambie Sara, leo kuwa stack soga. Story sorry, today is my day, so no complain, mina toa order. Ipaki poda, nena kika, leo itanoga.
Sijui ni kuvalieje, sio rinda, sio shati au ndege. Na nomba uje peke yako, speni zile vako za kukuja na kirende. Wenzako na hisi na nyege, najuliza sansi kupendo iweje. Kam, ikule, imeze, kikubamba sana we, ifunge na uibebe.
Pia mimi nimemizile kuchikuchi like this. Ulifanya juzi, peace unaujuzi. Huwa napacha peace, tukichuna mbuzi na kuruka mbizi pale kwa jacuzzi. Ulinipa yote, tukicheza yope. Ukilia, bah, bah, kama bayani. I give you like, ta, ta.
Baby na come, baby na come. Baby na come, yeah. Baby na come, check it. Usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, utasikia your tam tam, check it. Baby na come.
Clock is ticking, pick up a kaushavu hadi mshipi. Niko hapa single and sitting, so tonight we rock all this cheating. I promise you uliona kafiti, marashi na nukia pipi. I'm serving you thighs and titties, girl is on fire looking goddamn pretty.
I like when you bring the gangster shit, mdavida huwa ni shida. You get wet, not dry, love, you get high, car umevuta wida, easy kawaida. Mix the R&B blues, ikingia giza. Lava, chiva, no more diva. I ain't a deceiver, madam receiver.
Where are you now? Fika mapema usipate chakula na baridi mepoa. I do believe unanielewa poa. Nikisikia unabisha nasikia tu kuloa. Lewe ndio wangu mpoa. Please, come in, staki kutoa. Unabamba tu hata ukikohoa. Na kauko na mimi, jorusha tupoa.
You give me no choice, na kuja na kambi.
Tuko ban from shows, jua ops. Ukitouch my bro, una drop. Looking fly man, na mini goat. Real street nigga, iko deep in my bones. Behind the scenes, tuna stick to the code. Shit ikiwa tight, karada usifold. Eyes on the throne, sitambui how my thought. Legalize before to pop, tuna pull up na cologne. Jo, na die keys to the beamer. Kani op na mswitch mugi mzima. Ati ya komaje, tuna mhit, anasima. Tuko live in the scene with my killies with my niggas. Jo, I'm a man on a mission. Na tuko by chance, trust me, tuko na vision. Jo, you can see by the visuals. Check after check, we ain't taking no commission. Looking flashy na ni cheap ho. Pressure hatupati iko zero, huh. Good vibes wherever we go, straight to the top. Suna juani yetu season. More love and less ego. Luku ni Niger na ni mdigo. Cooking kwa stoop bila jiko. Don't judge me ukinipata niko rico.
Na si drill solo mina kwanga divaska. Mistari za Bible na kwanga na mavaska. Oli tani uko mbele itabidi umenye kafast. Nani ni kwanga chini na squeeze niko kwa rank. Wana gain interest mini kona bad intention. Say less nita kwacha na scousy fiche. Miss Jaise mangoma zao sisikize. Trap tu kwenu him tau sipite. Tuko mavitu ndani ya German whip. Na wa drink too much omekatani sip. Tuko na mula so ni German drip. Hatu check yos komi na prefer kuzip. Nasema two times kama replay. S to the M na supply kama eBay. Mina rep your side kama CJ. S to the M see you hype bila DJ. Nasema two times kama replay. S to the M na supply kama eBay. Mina rep your side kama CJ. S to the M see you hype bila DJ.
Kaido Mana generali
Joe
Mugini Gente
Ade
Formili Shajipa Kimokita Kimokita, Kimokita.
Yeah.
Yeah.
I'm ready for fucking anybody,
you
know.
Kaido. Jimmy Buffy, Rambo Ranks, Radio, Hindos, Unaskia, Dines, Kuta, Dines.
Formili Shajipa, Kimokita, Kimokita, Kimokita. Kimokita. Yo, Formili Shajipa, Kimokita. My enemy, ni Olipa, na wateki, Kigorilla. Wandukusa, siko ina formili shajipa. Kimokita, my enemy, ni olipa. Na wateki, kigorilla. Wandukusa, siko ina. Zero sharp ray, bado nime wallet. Sitambui frenemy, vile wako olip. Dabo genje ni menja kumbaka suki. Siezi setoka badeng zimo choki. Easy did re, nikani zanguki. Style ni olipa kila fala na kupi. Mininga nyama rapa ni moshuki. Try ze, kamone zangora mbogi.
Usibanje kama uwezi bonga sense. Imebambanika nimelia tu ina defense. Mana generali na wafanya wana dance. Niko juu ya digitali ukishikisha gafens. Young niku boss nikimarisa gavas. Heta siyo spectre but wana gas. Ka unitambu isi lambagi as. Rap mindogo tusicheze na maguash. Formilisha jipa kimbo kita. My enemy ni olipa. Na wateki kigorilla. Wandukusa siko ina. Formilisha jipa kimbo kita. My enemy ni olipa. Na wateki kigorilla. Wandukusa siko ina.
Fina moto tukise toka ni riu. Jabayuni wana idra mamdiu. Kasi njegla na madua atuziangu. Topa things rata shajicha boli. Genge face macha tulima shop. Anakuka genje tumeriet kakala njinko. Kani biz na kugeuzia na kibi. Vile tunatema utadhani ni antino.
Zundu wakalanyi wamelikuba kama yes watonga reng. Wamochoma chuenga tingu wa warazi. Luku ni warena nichi ni lagunya. Fuli na mbegega na watebevesha. Wezi ni rivanto mia pana yesu. Judas na kubukda Glock imenashwa. Mezibri kama njegla ametumo uko Haiti. Formilisha jipa kimbo kita. My enemy ni olipa. Na wateki kigorilla. Wandukusa siko ina.
Formilisha jipa kimbo kita.
My enemy ni olipa. Na wateki kigorilla. Wandukusa siko ina.
Kama si mrembo cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si peng cover the face. Cover the face and fire the base. Sura utaki cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si toto cover the face. Cover the face and fire the base. Toto ni peng but amekaza defense. Ay, too bad me si simp. Anataka milionea ndo wachotwe. Ay, utangoja sana sizi. Bingo kona na mabadis. Sura funny but a win is a win. Ah, na wateka na konyagi. After party kwenye benzo, Mr. King. Uchumi mbaya so staki ufala. Naka una die form super we peana. Sina time ya kubonga mob ka una die form. Fika loko Johnny vibes na peana. Masterpiece tu ya beat na nibanga. Niko jaba niko things na kizaza. Painting akijipa zezi fumble. Nika poa gana figa sura na yon die cover. Kama si mrembo cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si peng cover the face. Cover the face and fire the base. Sura utaki cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si toto cover the face. Cover the face and fire the base.
Broke it up, make me break your backbone. And when me done, call me leave your man down. Shake it up, make me back to the bone. And when me done, call me send your man home. Mavi tuko tunafanya saa sita. Ana club yosi anda mpaka saa tisa. Uneza dhani ni manduru za misa. Minasikia Tiffin ni kidaru wakagiza. Coats analien peleke mos mos. Yuhage imejaza na dai. Joe akipiga na ipiga dia rosto. Penga megeuzwa gosho do.
Kama si mrembo cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si peng cover the face. Cover the face and fire the base. Sura utaki cover the face. Cover the face and fire the base. Kama si toto, cover the face.
Jagi.
Cover the face and fire the base.
Na deni teke demera pamoja wapa Kenya. Na ni mkule na ni post video Instagram. Madeli call akani show. Ameni chiki front page na Kardashian kwa magazine. Kissing me, teasing me. Utamusha nini? Kissing me, teasing me. Utamusha nini? Cover the face, fire the base. Kuna venye unakau kona taste. Cover the face, fire the base. Kuna venye neza mess unitosi. Na lusi ozi, maybe why. Kuna venye nafanya mna kwae. Usini obi, jiko na ozi. Ame pa, mama lusi.
Jimmy Buffy, Rabo Ranks, Radio Indos, unasikia dile skuta dedi saa. Rabo Ranks, Radio, get in tune, the best ever.